naimba tena mapenzi. Jingle this one.
Master Keys.
Oh baby, baby, shakupa moyo nomba uifadhi. Baby, yanini nifiche mina weka wasi. Benzi standard keji, keji. Wasiri pande mapaparasi. For anything I'm ready. Nipende nikupende tuache vidomo wasi. Ukitoweka ntakumisi. Kama makosa tusha fixi. Kama kweli unanipenda nikisi. Baby, we usinipeza uongo hadithi. Isiyo kazi firisi. Nikugeuze kitowe unifishi. Baby, baby, nakupenda kweli sikatai eh. Namba nipenda dimwisho hai eh. Harichuchi isi kukinai eh. Benzi time shall verify. Kwa baba mwono,
baba na place good na place.
Paka tuzeke wote tunapendana.
Maja nenda list life iko list.
Hila bada tuko sote tunapendana
eh. Baba na place good na place.
Paka tuzeke wote tunapendana
eh. Maja nenda list life iko list.
Hila bada tuko sote.
Oh lo 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 lo, oh na na na, oh na, oh, oh. Yeah. Baby nikikukosea wewe nimejikosea mwenyewe nanung'unika. Baby kukukosa wewe ni majuto, naomba Mungu asije nifika. Hivi ni kweli uliumbwa kwa udongo ama umeshushwa wewe ni malaika? Malaika unayenipa vya kadhalika yeah. Mikuna muda lijulisa wai. Kila siku naumizwa mimi. Ama nongoba masikinya zai. Leo napendwa siamini mimi. Nakupenda kweli sikatai eh. Namba nipenda dimwisho hai eh. Harichuchi siku kinai eh. Benzi time shall verify. Kwa baba mwono,
baba na bless, good na bless.
Paka tuzeke wote tunapendana.
Maja nenda list, life iko list.
Hila bada tuko sote tunapendana
yeah. Baba na place, God na place.
Saka tuzeke wote tunapendana
yeah. Maja nenda list, life iko list.
Hila bada tuko sote tunapendana
Baba na place.
Life iko list, life iko list.
Jingle on this one, kone music wire. Yeah.
Yo, what's up kids?
Take five now. 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 Take five now.